kulula kulezi insuku lomqondo ukuthi kuselungeleni lami I'm entitled. Okulisiko eselingenele elingagcina lenza neBhayibheli ulifunde ngalezo yibuko zokuthi I'm entitled. Ukufuna kumbe ocabanga izinto zikaNkulunkulu ngendlela ehlukile ngamalengiso. Angibengelele, phine ngikwamukele futhi engosini efresh, ngingusibonelo PT Ngema, ongomlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Kunzima ukukhumbula isikhathi lakhona umphakathi ngishibandla lakhona, libe nokuhlukana kokubanga indlela yokubuka izinto. Kodwa ngisho ekuqaleni kwebandla ngesikhathi uKristu buqhumbuka buvela kubuJuda, ukuhlukana kwembono kwabe kuyinto evelele ebandleni likaKristu nangaleso sikhathi. Umphostoli uPaul ubhala eyokuqala kwabaseKorinte 8 verse 9 kuya ku-13. Qaphelani, kodwa funa leli lungelo lenu libe yisikhubekiso kwababuthakathaka. Ngokuba uma umuntu ekubona wena onokwazi uhleze ekudleni ethempelini lesithombe, unembeza walowo osebuthakathaka, ake udideka yini azadle ukuhlatshelwa isithombe na? Khona obuthakathaka useyabhubha ngenxa yokwazi kwakho engumzalwane amfelayo uKristu. Kanjalo, uma nona kubazalwane, nilamazwe unembeza wabo obuthakathaka niyona kuKristu. Ngalokho, uma ukudla kumkhubekisa umzane wami, angisoze ngadla nyama kuze kube phakade ukuze ngingamkhubekisi umzane wami. Uma lokhu uqhubeka ulifunda iBhayibheli, into ode uyiqaphela ngokuthi esi-entitled kukho ngokuba sendlale phansi ngesikufanelwe kumbe okuselungeleni lethu ngenxa yezimpilo zabanye abantu ngenxa yokuqhakambisa uNkulunkulu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyitholela le devotion ye fresh insuku zonke sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Angiphinde 0677060077. Kanti yithi jaqe kuwebsite yethu kuningi okuzokubusisa www.freshzulu.co.za.